Hey, Natoni Breeze. Wote, the body stopping this. Vavesti to dance in the energy. No matter for who put shots in the energy. Chaka taka fluffy talking in the team. Undercover risk, risking other team. Taka pum to an indefinite with him. Asking question, asking him a limb. Slate your boozy, walk up on your dream. Taka taka pass it in gen and a teasy. On a bakale of assassina. Nati a rumo bombasina. Wobu, I took your boxina. Then I took a friend and that's the yes. Wanna take a sting of vapsina. Na mida ya kusepa na customer. Na mini heavy MC, so kama na mzee na papa na kamata yeyote, yeyote. Kamata yeyote, yeyote. Kamata yeyote, yeyote. Tuna kamata yeyote, yeyote. Kamata yeyote, chuchote, popote, kokote. Fanya kila mbinu, tutoke, jikoke. Ilo siji kope, ukakope, kope. Ikawa ni madeni kote. Oh, kuna mambo. Mina hero, biji mambo kuwa hambo. Oh, kuwa kando. Fia inafanya kwenda kuwa chambo. Changa moto inapeleka wewe kuwa rambo. Oh, kuwa mgambo. No, atuishi vyo. Ukimove, mina jibu mapigo. Na mapito, waga kuna ego. Kwenye mali mingi sana, waga kuna lingo. Tuna kamata yeyote, shika bindu. Pawe, mgumu, saa, kuna tindo. Ni mafanikio aliko kuna mwendo. Bila kukamata mimi kuna pengo. Hey, kamata. Kamata yeyote, yeyote. Kamata yeyote, yeyote. Noma. Hey, kamata yeyote. MC, so come on now. Kamata yeyote, yeyote. Kamata yeyote, yeyote.